Palazzo, sucker free boss, king of the easy. Palazzo, Red Pro, drop the magic. Sucker free boss, king of the east, Kim good music. Bulletproof soldiers, Ugandan and proud education. Bana Uganda,
Tulike okwe agariza.
Bana Uganda,
Tulike okwe wakiranga.
Bana Uganda,
Tulike okwe agariza.
Bana Uganda,
Tulike okwe wakiranga.
Ugandi so mudara ntundeko nemeseza. Onda banzi kwa wogwe chiku sanyu siza. Genze Muganda woyo gori na genze. Na tuliba kukutaka. Genze muliranwa woyo wali kutukirira. Genza tabala mawanga bendera nenji kusitulira. Bana Uganda,
tuike okwe agariza.
Bana Uganda,
tuike okwe wakiranga.
Bana Uganda, abasomese emiti emito mwe bali kusomesa. Bana mubayigirize bagale gwanga lyaffe. Bagalane mu Luganda eno Uganda yaffe. Juzi nagenda Kentucky ne bambuza Obama kidumusi sijaba jemba. Kameruni na ba Nigeria, kala wonen soberwa, nimu kasonda neminda, nonkuwa ba Taliban, yebya Uganda tebi kunyumira. Genze, Uganda woyo gorina, genze oh, bina tuliba kukutaka. Genze muliranwa woyo wali kukutira, genza tabala mawanga, bendera nenji kusitulira.
Ne tuwe simise.
Let's go.
Panange tuwe gate tuzimbe.
Let's get together. Mugwa
wa mume ya sovya sonyiwe.
What's a magical?
Abbey Records.